Mr. Tia's your friend. Misere napita maua ya kila sifa, moyo kasita kukuita sister. Sita jikabira dini wara jina, nachotaka kujua kushi nami unaweza. Kabla tabia sijajua kidume nipindue meza, moyo umekita akili inayumba. Ni malaya sita nina vunga vunga, moyo umepasuka nina unga unga. Nilivona nja maji kuzidi unga, zilipi koli na jenga mama mwenye nyumba. Pokeja sifadia baby uwa lost bila we. Nitajifia control nita lose. You are my only ones kuchanganyi kafe lose. Kuwa na wana jivunia ni mondo wa mikosi kukufiche ni nania. Tupunguze mi lose tu hameda California. Lose in Josie.
Ah baby uwe lose.
Mama you wish angekuona rusuviro mama yangu. Tuvuke kubujera bibi hana noma, mwana akiniona eti waserepo sababu za sungura. Rangi ziyo china African beauty shebura misa harifiki popote. Mchungaji wa kanisa kondo utaki nipote, unaongoza misa uchoki masaa yote. Harufu nikinusa na fry ndani vile na kugusa keru kwa majirani. Miguna bufa sundra utama sikioni rabira damu. Una waka waka, hip hop na ikata. Naimba waka waka, ukipita kita. Wana kutaka taka, viru na wakata. Una wana taka taka, special kisu na fatu. Nda kukukata kata.
Ah, baby.